Dubs Trender.
Kalanane ndikondabe, kalanane ndikondabe,
the Ray's music trend
ndikondabe, kalana kalanane. Abale andisale anzanga anditawe over mkalanane kalanane baba mkalanane mkalanane kalanane baba mkalanane kalanane ndikuchimwileni zakulambileni baba ndikondabe ndikondabe baba ndikondabe 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 baba ndikondabe ndikondabe
ndadutsa nyengo zambili ndaona ona zikomo kufika lelo chisomo kufika pano ndumboni olo anzanga andisale olo abale anditawe kaya azidana nane baba mumakala nane yawenu simuona nyengo yawenu simuona nkope pama vudo pantendele baba mumakala nane olo ndiku jimileni olo saku ya mikeni olo saku imileni baba mumandikondabe
abale andisale anzanga anditawe over mkalanane kalanane baba mkalanane mkalanane kalanane baba mkalanane kalanane ndikuchimwileni zakulambileni baba ndikondabe ndikondabe baba ndikondabe 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 baba ndikondabe ndikondabe chikondi chanu cha jeni wini got you rhyme me for no reason January to December can you stay by my side you never read me around and your love would never change I gonna die mo yo change mera kushita manta ndadani anga cause ya no mundi tetezela Yehova ndinu chishango changa mkondo ndinu ndimenyela chikondi chanu chajawani I can compare ndicha enawa andikonda nkakala nkantu nkasafala anditawa koma Yehova mkalanane abale andisale anzanga anditawe Yehova mkalanane mkalanane baba mkalanane 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 baba mkalanane mkalanane ndikuchimwileni zakulambileni baba ndikondabe ndikondabe baba ndikondabe 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 baba ndikondabe ndikondabe
Stream and download latest music from mdubstrender.com.